haddu waxa kale oo maanta taariikhda maynaysa Kamala Harris oo 56 jir ah oo iyadu noqonaysa haweeneydii ugu horreysay oo jooga heerkan oo madaxweyne ku xigeen ka noqota Mareykanka. Kamala Harris waxay soo noqotay senator matala gobolka California, waxaa sidoo kale gobolkaasi ay ka noqotay wasiirka cadaaladda. Waxaa iska dhalay 2 qof oo muhaajir ahaan ku yimid dalkan Mareykanka. Waatan Zahra Cabdi Axmed oo warbixintaas soo jeedisa.
While I may be the first woman in this office, I will not be the last.
Tani waa Harris oo 56 sano jir ah oo u mahadcelinaysa Joe Biden oo ah ninka ay ololaha iskuula jireen iyo dadka codadkooda dhiibanaya. Inuu u doorto inay noqoto haweeneydii ugu horreysay ee madow ah ayaa waxa ay tiri Barbara Perry oo ka tirsan Jaamacadda Virginia, waxa ay ka dhigaysaa iyada qofkii ugu horreeyay.
Women as the Supreme Court, we have Nancy Pelosi as the Speaker of the House.
Waxaan lahayn haweeney ku jirta maxkamadda sare. Waxaan leenahay Nancy Pelosi oo ah fayanka aqalka Congresska. Laakiin weli maana yeelan haweeney ku jirta laanta fulinta ee dalka Mareykanka oo madaxweyne ku xigeena. Welina ma jirto mid madaxweyne ah. Intaas oo kali ah ma ahan, laakiin sidoo kale waxa ay leedahay waa haweeney aanan cadaan ahayn oo ka soo jeeda qoys muhaajir ah oo u yimid dalkan Mareykanka inay nolol fiican helaan. Haweeneydan oo ah gabar ay iska dhaleen hooyo ka soo jeeda dalka India iyo aabo ka soo jeeda Jamaica, Kamala Harris ayaa waxa ay ku dhalatay Oakland, California. Haddana halkaasi waxaa ku yaala derbiga iskoolkii ay dhiganaysay ee Parkland, California, sawiradeedii farshaxameedka, halkaasoo ay qayb ka ahayd ilmihii iskoolka loo saari jira baska si loo soo afjaro kala qaybsanaantii xagga isirka ay ka jirtay dalkan Mareykanka waqti. Barbara Lee oo ah xildhibaan dimuqraadi ah ayaa waxa ay tiri waxa ay horey u soo qaaday xeendaa badan oo dhabbaha u xaaray haween badan. Kadib markii ay ka soo qalin jibisay jaamacadda Howard University oo inta badan ay ka qalin jibiyaan dadka madowga ah oo ku taala Washington DC, Harris ayaa waxa ay noqotay haweeneydii ugu horreysay oo madow ah oo ka noqotay dacwad ooga San Francisco bilowgii sanadkii 2004, kadibna waxa ay ka noqotay halkaasii xeer ilaaliye sanadkii 2010. Intii ay socodeen dibad baxayaasha loogu ololeynayo xuquuqda dadka madowga ah sanadkii tagay, waxaa dadka iyagu fikir ahaan dhexdhexaadka ah ay ku tilmaameen Harris in ay ahayd mid ku adadkeed halka ay taagan tahay, waxayna go'aan lagu murmay ka qaadatay dil lagu sameeyo dadka, waxa ayna ku eedeeyeen in ay ku guuldareysato sidoo kaleeto in sharciga la horkeeno booliiskii ku kacay dhaqan xumada. Harris waxa ay sameysay taariikh markii loo doortay inay ka mid noqoto golaha sanadka ee dalkan Mareykanka. Harris oo had iyo jeer ka hadasha doorkeeda ee dannimo iyo kan hooyo labaadnimo ay tahay ayaa waxa ay guursatay Doug Emhoff oo ah nin qareen ah, haddana noqonaya ninka labaad ee aqalka cad taariikhda markii ugu horreysay, iyadoo haddaba shaqada ugu wanaagsan ee madaxweyne ku xigeenka laga dhaxla ay tahay in uu noqdo ama uu beddelo madaxweynaha. Ayaa haddana waxaa dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda ay sheegeen in Harris ay ka badan tahay taariikhda ay sameynayso oo ay noqonayso qofkii ugu horreeyay madaxweyne ku xigeena. Barbara Perry ayaa leh mar kale,
she can be a stateswoman representing the United States, but I think she'll travel around the United States as well.
Waxa ay noqon kartaa haweeney siyaasi ah oo matasha Mareykanka. Waxaan se filayaa in ay u safri doonto guud ahaanba Mareykanka si ay u muujiso calaamada waxa ay qabanayso. Doorkeeda cusub oo matalaya dunida oo ka curta aqalka cad ayaa looga dabaaldegay adduunka intiisa kale, gaar ahaana tuulada ay ehelkeeda ka soo jeedaan ee dalka India.
Mahadsanid Zahra Cabdi Axmed ayay ahayd warbixintaasi soo jeedinaysay.